Wanangu leo nina stressi kibao, yani akili yangu waiko sawa. Wanangu kichwa kina vitu kibao, yani nelekea kupagawa. Baba mwenye nyumba la kodi nishalewea, hata kimaelezo yani amenitimua. Mubebe mchumba wangu ameniibia, kisa sina hela yani amenikimbia. Basi Mungu baba nikopeshe milioni kumi, nikifa nitakuja nayo. Wesa godi nikopeshe milioni tano, nikifa nitakuja nayo. Hizi zarau zinanichosha, na ndo maana Mungu wangu nakukopa ona. Mwajuma juzi alisema atakuja geto, akuja mchizi mini karadeto, amenifanya kama kichekesho, kaniganisha stendi feni chakeko. Basi Mungu baba nikopeshe milioni kumi, nikifa nitakuja nayo. Wesa godi nikopeshe milioni tano, nikifa nitakuja nayo. Aya tunze muone maajabu yake, anaogopa Mandela, anapenda kifo chake. Aya tunze muone maajabu yake, anaogopa Mandela, anapenda kifo chake. Aya tunze bigili chali chali, kifo cha Mende chali mama, bigili chali chali paka juu ya dali. Zami mtoto watu sina nuksi, mteke mteke, mini kikupenda kwanza lazima unenepe. Mi mtoto watu sina nuksi, mteke mteke, mini kikupenda kwanza lazima unenepe. Kauna bicha njo tudetu uone, njo tudetu uone, kauna bicha njo tudetu uone. Wee ni kato mo uone, goni fumwe. Awe mama Dangote, mama D Atrika zibrandi for everybody. Wee ni jeki dogo dogo, wee gondi wee. Yeah, mama, hapa uzie mama.